zikiriza obulamu olw'ebizibu ebingi lwaki zikiriza future yo olw'ebizibu ekumu bosi yakugobye ku mulimu landiro dina yakaye guma guma tulina katonda taliremwa kumala wo bizibu byaffe lwaki tunuza yanaku okulukusa amaziga mukwano kyayita munkiraba nange na chiyita mwobweta na yabumbera ngeyo tulina katonda mwesike banange talile mwakumala wabizibu byaffe jangu lero kuyita kuyambe jangu lero kuyita kuba mwesika iyanyaba bwenalikaba nasangula maziga gange mpola mpola na janga panguza na we jangu chokudamu yangu tugeneri tata abange chechokudamu ebizibu byo byola bange binene mukama tebina bakumulema yangu tumuyite yangu tumuyite dalile mwakumara
www.mp3ugandanmusic.com.